Toi ja tainui tapotsu, kite moana maa eto, ma korua eto, katere kite taina, tangaroa teme haitea vai, piko piko i fitsi, hawa eki kita fitsi, ki hawa eki tsumu tsumu te waro waro nga uranga kai fanga parawa te nga fa, o te hutsuka wa kamaka te kura kiro te wai hai kura mo
mahina
mana wati a tiro hi ara ki uta koto re re nui aru a ka piri ki a mana ki a uri o toi te hua tahi whakata i te ihu o te waka ki te awa nui ki haura ki kaire panga hau ko takare ko ki ngā poito te kupenga atara mai nuku ki tā makira ki te rangi totongi a ai e te ihu o tama te kapua ki te tapotu
tango ki te
manuka nuka ka ukei ka whia he moana he kai he tangata ka whakatongi a ki uta te ke te roki roki a whakaoti rangi koiara ko Hawaii ki itika tupu ka mato mato te rau
o
Māori me te puke ki a rongo ko te rua koro tangi mo te reka mauroa he kākano i rui a mai rangi a te a e onge a kue.